Exclusive from Afrofy.com.
Doko on the beat.
Lyrical Judah.
Come to.
Huh?
Don't get it twisted. It's Traxy.
Huh? Hey, yo, Rock Jesus, I got you.
Sometimes I
Trax, let's go. Ningena haja lyrically no chifundo ni na dili taka taka manta. Kale kale wangu Ologelo abuela aliani konda reply ye itoka mweni hata. Kale kale wangu Wali uli na machik. Kale kale wangu Meritane you are very sick. Kale kale wangu Ulipe manta kuwa kulu. Kale kale wangu Umapaya bonsolon wachipululu. Kale kale wangu Kunipasi ni kana yes but inga phone ko face ni kote. Like a kepu, mupandofu ni kakarapa kasote. Palipe difference ine na machakuru watikonda mabazi. Ni mabapangisha simbo ya kapa, mubise wako mukazi. Nilina class nga teacher, kama zoni kuja za feature. Mavese ni zivela preacher ni ziba na lasa nga posa nga frita. Ni makumbiso siva ni gwesa nga tini tube bintine mabamwesa. Si Jesus imbemba kubrasa zalesa mapoto nasu kabiflene tekwesha. Ngati mopita manzi ya kabwela davu ziva chepaipa. Ufusa gelo what type of guy she likes ati daft type. Feeling your base porting agesha. I blame any pika inyesha. Your bae deserves nothing but the best. Give her my line and yes sir. Ningena haja lyrically no chifundo ni na dili taka taka manta. Kale kale wangu Ologelo abuela aliani konda reply ye itoka mweni hata. Kale kale wangu Wali uli na machik. Kale kale wangu Meritane you are very sick. Kale kale wangu Ulipe manta kuwa kulu. Kale kale wangu Umapaya bonsolon wachipululu. Kale kale wangu Mukamba supporti Gatape kukudao tafa ligeta. Bisa gelo ya kundaba munga totolo bando gafuna kenteta. Gate misosi Mizimpa top zili dafti. Into kimpo tie blows pati kuropa papiti bafuna nsie. Nibwela patopa za toja class yanga. Babama idoja industry ni game liwe koni pata. Vodi satinga fwiti kuno tulocha jude ya dao tali bat nga chigololo. Sweet check your breast phone I'm safe da si golo. Sidi wa kuwafana nga nikacholo. My lines liwa kuchila mendo ya chibongololo. Sindine wa mai wako bati wakafusa king indani wanjino ko. When mom was pregnant hati ami was a booth mic ambiliko. Sinifu na vama text na iwe liwe kwa na papa tanjite ko. Nikwesa flow pa flow wa uzi ya icha kulapsi finde ko. Ningena haja lyrically no chifundo ni na dili taka taka manta. Kale kale wangu Ologelo abuela aliani konda reply ye itoka mweni hata. Kale kale wangu Wali uli na machik. Kale kale wangu Meritane you are very sick. Kale kale wangu Ulipe manta kuwa kulu. Kale kale wangu Umapaya bonsolon wachipululu. Kale kale wangu Wali na manta truck yeze pa moto the jump tofu. Jine kagai kajava makamba kama chiki ngati povu. Mumainda mivo Mubwele na kofi ni ngati kofu. After kuzivuti soshu shabati no bwelo pesa kutindine mpofu. Muzita mfumo level ni punch ngati katrols na saga. Yo chicks wachito menya na kutiba chekocha petinga tikaka. Tumbwili ni fulu Mafama promoting agilikata. The dude getting my ex a salute you brother for that agilikata. Jine pikenda basi ni wana kompe. Wiga bath booth ni gym bwela kuno pompe. Simu vya kamusha ngara jiosho punctuation parents ala kuyumana kuma. Ise machiki ni hopo getting hurt iko panda kasoko. Wamai wako wanakana kukonga mukemu ningena nonoko. Ningena haja lyrically no chifundo ni na dili taka taka manta. Kale kale wangu Ologelo abuela aliani konda reply ye itoka mweni hata. Kale kale wangu Wali uli na machik. Kale kale wangu Meritane you are very sick. Kale kale wangu Ulipe manta kuwa kulu. Kale kale wangu Umapaya bonsolon wachipululu. Kale kale wangu Lyrical Judas.
Exclusive from
Afrofy. Demo wa mveka
Traxy on the beatbox.
Hey yo soft boys I got you.